Kapala, Uganda. Avako panda beat. Kelly, 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 Kelly. Dema kumi liquid Kelly. Yaga, let them fear. Bamani, that done mommy. Yaga. Biche bie biozina. Wasomera wa mazina gokonkona. Aya yewewe rambulelo tompona. Onyole chua tochira kukarolina. Balala wapobo wina wini mukona. Gajan sine sena wajinson. Ono suspect ya tunulanga dona. Mavuga Lamborghini tamanyi corona. Abalala wakalu wanga chuma cha sitiru. Obulunji wawa kubia nesaru fakiru. Babuwa bireya sasule zibiru. Waka antiri to the best of your deal. Omkubisa mavumfu kugo wabakuba. Hard girl from Uganda no ziwakula. You are made from original na regular. Kozi ya mugeto kia na wezibula. Tell me where she come from. Tell me where she come from. Wajuna she come from. Tell me where she come from. Tell me where she come from. Hey! Diana. Get your dance like Diana. Diana. Papa bounce like Diana. Neno chimanyo kawala bukawazi. Oika ika iko chila kukutowazi. Yamala nonyo mawezala wabulawzi. Bakuwala na wawemu overdose. Tewa chimanyiti aduwa kapezi. Sisa sikebio mbita mbibiriko. Diana dance game zina jakaliko. Kusematika wa Diana kuzina atiko. Diana ontate kuchocha. Enolipo onsa zevecha. Katiko watagaze yo pakancha. Mazina ngatali na nyingo. Kabina kukali tatuza mgongo. Mazina yetakulula. Eno wayambuka keno wakira. Wakira wayambuka. Wayambuka keno wakira. Je, masasi daba banyumye bibozi. Bako kona zeba kubye dawozi. Mita the rap king ya takubye tulaga. Number one zemba singa mba joga. Tell me where she come from. Tell me where she come from. Wajuna she come from. Tell me where she come from. Tell me where she come from. Hey! Diana. Get your dance like Diana. Diana. Papa bounce like Diana. Uganda. Kenya. Nigeria, Tanzania, Rwanda, South Africa, and she come from where now?
Yeah, the girl them sick and them right, like she dance like she's a queen and whatever. Yeah, we do a live music, hold your zone, baby.